Omana Yagasen Kuchiwe miki wiwoku Tukwari chanyi Tuzi zanyi goko Abasa njira gabara temana Umugawa yichiru mugore we Umugore yichiru mgana we Rubjiruko Hara niriki bjabaye Utaza subiru kondi Pega gahinda Nakingawa
Nichaye jenye ne Ahire jenye Nibuka bana beza Bakubiswe kubikuta Nibuka babyeyi beza Basize uko bari mwe Oya nijaga kwiye kubaho Oh oh Imotore zishwe mwinshi Abakobwa basambanijwe Oya niba bakiri ni muwe Natwe icyo tubasezeranije Nuko bitazongera Ibyabayeho ntibizongere kubaho Mana nyagasani Dufashe ntibizongere Ibyabaye icyenda na kane Ntibizongere icyenda na kane Ntibizongere Mana nyagasani Dufashe ntibizongere Ibyabaye icyenda na kane Ntibizongere icyenda na kane Ntibizongere Nyabarongo yaratwonse ituri dabajo kandi nitwe twikoze mu nda oh sinjya nibaza aho mutima wari waragiye kugira wicane binako kajini ko ibyabaye bitazasubira ukundi mana nyagasani dufashe ntibizongere ibyabaye icyenda na kane ntibizongere icyenda na kane ntibizongere mana nyagasani Dufashe ntibizongere Ibyabaye icyenda na kane Ntibizongere icyenda na kane
Ukiri uko nyumva Ibyabaye ntibyagakwiye gusubira Umunyeshuri Umwarimu Umuyobozi Ibyabaye ntibizongere kubaho Abapfuye bari beza Bari bafite u Rwanda ibyiza Bari kubakira neza u Rwanda Nyamara bapfuye bazira uko barimo Mana nyagasani Adushoboze ibyabaye ntibizongere Mbabazwa cyane no kubona imfubyi Zirira zabo zo zirira Nshimirwa cyane no kubona abapfakazi Babuze abatware babo ngo babahoze
Mana nyagasani Dufashe ntibizongere Ibyabaye icyenda na kane Ntibizongere icyenda na kane Ntibizongere Mana nyagasani Dufashe ntibizongere Ibyabaye icyenda na kane na kane nibizongere.